mamba dahday gumarano ki horay da waxay kana way gudati Chaylan damamba dahday gumarano ki horay da waxay kana way gudati dabugu kafofiyo digo qadniyanay dararaba waxyaabla digu soo dhacay dabugu kafofiyo digo qadniyanay dararaba waxyaabla igu soo dhacay allahayo bibadana ado dofaha shaha bishishika helay bishishika helay allahayo dibadana azu dofaha shaka lushishika helay lushishika helay wabso daqaqi dibana ila daga dabbahayu laso maray dor habeende arabi melay u dhixibu daqsaygu yimide dere maxaasi wabso daqaqi dibana ila daga dabbahayu laso maray dor habeende arabi melay u dhixibu dhaqsaygu yimide dereye maxaasiga dirteedi dulkohodana geda dhankiyo canbay jiray kaliba xilmahadigu ladhaygagay korunkosa dirteedi dulkohodana geda dhankiyo canbay jiray kaliba xilmahadigu kudunchu iga soo dhaxtaari day sufurana madal uliyad ba madal uliyad ba madal uliyad ba kudunchu iga sodasare dai sufurana mandaloliyatva urdum yanda kula dan markanu sihdaba sudo lamodi daptanu kuhaista umasu dadabayu dilalu masuko urdum yanda kula dan markanu sihdaba sudo lamodi daptanu kuhaista umasu dadabayu dilalu masuko waliba dheersi koray dukiyo barwaaqa dhammaantii ninabatii